njengoba ngicebisa nje kanje angibonzi khona ukuzomvimba kulo nyaka nalozayo bomele bazi yeah. Reporting live from Isicelo Sobukhosi ikhoni yakhe esandleni isigazi intuthu ongayiqondi isigubhu siloko shilo sithuthuthi isilonda singapholi umbhobho niwuxhume kahle ngifuna kuzona sehoji ngishaya ivesi elidiliza abakhoji the only most high I'm smoking it's no lie they know me and slowly you find me where the dope be I'm cocky no problem stompy no problem let's go hard the microphone the only yo y'all homie cause now I'm choking I've gone past being low-key oh yeah the flow king with no crown they told me don't try approach me you gon' die without a doubt by this time I thought I'd be retired I thought I'd be fine with a wifey house a bigger empire but I am in ciphers me starting rhymes and getting inspired I'll never expire cause the fire is burning inside me so many titles so many rivals so I'm entitled to divide the mind as an idol and pay me as an idol my motherless touch as an artist is nothing you cannot do but what I do is bound to be above what you could try to na shay sagal bay ang satana no over way way cause it been in pinta lente yoto ash angandisa slowda no scoofa sesa stopa ngobi vari muibiye ngothango kubanzima ukuyijomba hey I can't always be the wiser one ya flopa nam but masingabhekisana ngeke ngilazi nami iphutha lami angani kujabula umthakathi masiloku sikwebhana sengaphenduka uma ngethe nje ngifuna abafake baswane bese nginamukele la ko zero zero bakhwifi bemisha bakhandaya kuze gidiyoni ijoni impela mangichamuka bathangikhili thothi cashe ngaphansi kwey'geti zonine kwamabhiti koti sikhule ngokuthithi ikoti ubumnandi sifihle ehontshi sitikithi isilobhu sifike intshiza noma ngethini izoni phela besiphile isithothi abanayikhwele kusho umdlozi ngibaphendule bonke akusena why like le city golf siphila ngokwini icoca amabhande siwakhiphe ikhonco then we clean the pots whenever we done gokhiphe ikhokho cause la maninja nokuzenza bomichael didi kofu kanti silale mini sitheshe ebusuku kwempilo yayikhova siphila ngomshovo la siyangena kudaleka isibhikongo kukhanda magrido ngo kumithente kidiwe bibi botho ilife fucking because with the pause I'm outing iphoto ngishayite keep umphakathi walking like when the witch is gone akuseku pingela kancane ake siphindele ntimini noma bezongibheka kabi nje abanye abaningi ngapha kumele ngivike imbuze ngithole stratini uyikhipha njani enye album umzule ngakakhiphi why you document to DJ ekubeda ngaphimbi why you keep it ngakakhiphi sif ngaya skiphi konke sekulele kumdali isikhathi singakafika kunye ngaphezulu kokuqonda nokuhlakanipha ngakithi Why you sagqile kwi-rap ubona kahle skip ulandela abashana engabushaya ipiano no-beasty sasenzima ukwenza loko bro the game needs me ngihleli kwisihlalo sobukhosi ke na ain't living but akufuna ukuloko ngivunye ikhukhulu ngena nyuka ngijabulele ukubizwa nge-OG njalo uma ngithushuka ngapha intwana shayisaka ngenkundla esayivula sibadlele nomona but i-flop ithe singafuni ukukhula ngasekhaya i-rap ibiwa I was there to lift it I let niggas shine on my shine and I don't regret it but KZN locked down ngama cypher series abakhandi isihlalo sobukhosi laba silethe kimi beluli carefully I was there taking care of you was keeping me alive la magama nje ka thank you mangicambalala kulo mhlaba senokubonga ke statue cause vele kumele ucambalale then they celebrate you yeah these are things that I shouldn't be saying these are things that should be said for me but the niggas don't say it I'm a legend and it goes without saying phela umashi nomkhumbane wanna ship bheka manje they saving mangisekhaya ithama ngeke ngingabuzi uphuma nini emafletini uthenga nini kanti umuzi well after so many years ngizama ngalungi umdala useze wambusisa ngizobona nje soon yeah upro kid nojaba baseko sesithembe wena the rap shaka zulu cebisa sesithembe wena lezi cathulo enkulu impela kepha zomnela ithi kumane ngisifake manje vele zomfanela ibike nzima kwi-hip hop emzansi njengamanje inkabi yami uzuyihloniphe muyithwasa ngaphandle uzungayeki ukusebenza kanzima yena kanje uthando lunye thili godi kube nguna phakade ngiphinde ngiphakamise likamfowethu ugajeni uphapa sigqoma impiyano nerepa kayeki ngiphinde ngilande umaphahla ngesithupha umaguluva ngithemba ukuthi lonyaka sophatha ngesilathi safaduka eish konke kuyawudlula ngesibambe le memo sikhanda amacebo ukuziphilisa ngesibambe lo mcebo don't sound like a Peter X who doesn't wanna let go isound kanjani beat ka X my papa zeghetto ngifile ngathi bekimcindezele sangcike kimi ngifile ngathi floppy bigi but ngapha ngijabulile ngithemba ukuthi ngelinye ilanga umaster uzorelease ngithemba ukuthi ngelinye ilanga umzulu uzorelease baningi abantu esibathinta inhliziyo ngaleli peni baningi abantu esibanika impilo sibakhiphe ekufeni kwabanye kwajika izinto bakhona ukondla imdeni njalo masikhiphe icwece limnandi ngeke bangalithengi ngifuna lo nyaka ube yisambulo sempilo enoshintsho ngifuna ufuna umfwethu omncane adudule inqola zasika iphiko unkulunkulu abazali bami abandisela impilo nodadewethu abashana ingane nomkami kule mpilo ngishingishane somoya insizwe engajikelani ungibuze nanda kwamashe emlazi siyazi singaphikelani ukhuluma nokwenza kufani ma usezingelami izintsha ngeke uyithembe la kumele usigade mashingelani sengizorelease i-albhamu ngizoyiplaza ngithi ngapha ngilokhu ngithuthukisa ikhono langakithi bahlala bengibongela njalo uma bengibona estradini nikezeni isihlalo sobukhosi sama ngithi 2